jota mani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde alal bari ɗiɗi lewru août diyana yamde sokirde studio tamani miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo. Oɗo wattu goto wodi dow radio dande Douansa. Sekirabon kumpitite wide tiagale la morde nokku noddirteɗo Tchad Niger kanko noddirteɗo Florence Perlio Kenyam wonnoɗo Bamako ɗo. Wattu jono holliti wide golleji nayiriɗi Bangal G5 Sahel ɗi ko heewi heɓi fewde ley hen. Fedde ministre wonde ley leydi meɗen ndi laamiɓe ɗiɗo golleji kanko noddirteɗo Mohamed Saleh Anadi fo holliti wide kaldal e kawral ngal tiɗallaji ana gondi e matede ley hen. Le balɗe garoje ɗe ɓe garan wadde dow hen imma daraji. Wattu jono fedde ɗum won noga e joyo ɓerde police ngaɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi nder ɗo fedde ɓe tiliki jangguinede Kenyan hollitama wiyede ko yaata police ngaɓe ujunayyi ɗiɗom e temedere capanɗe jettom goni hakkude mabɓe rewɓele temedde ɗiɗo e noga e tato an hakkude ɓeɗo yimɓele tiliɓe. No kabaru sériyaji kuminiɗe kabaru yiggaji ley leydi meɗen ndi kani ƴewtirede. Wattu jono fedde humniɗe yirwere ley lefol sahel ngel ɓe kolli tiwi ɗiɗo gollide ne kani ƴewtede no worrino ɗi wonnono sembe kabaruji ɗimin joguinon ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Hollitindi wiide caggal komo yano ley lamorde Tchad nde nokku noddirteɗo Niamena e lamorde Niger nokku noddirteɗo Niame Kenyam wonnoɗo Bamako ɗo. Kanko noddirteɗo Florence Perli o yiide hoorejo leydi ndo Ibrahim Boubacar Keita yoga e haalaji ɗi fo jowiki. Wattu jono no ɓe kani ƴewtade golleji ɗum won G5 Sahel ɗi no hani ñiɓirde. Kanko ɗum won ministre commune ɗo kabar solde seeɓe ley leydi France ndi o hollitiri. Wattu joni ɗum wonde e yarde yesso keɗe Mouhamadou Sama Sekou.
Ministre Florence Perli holliti wiide imaɗe garagal makko o taƴoro aadiji ɓamaɗi wattu battu jujure Bamako o jottinama. Caggal yiltugol makko ngol ministre leydi France o holliti jooɗo hakkillo makko o wihi ɗum ko heewi gollama keɗeɗannowo.
Min
fof min denti ƴewtade so tawi aadiji ɓamaɗi ɗi jottinama no haniri. Banggal joƴingol ko wiyete PC de commandement to Sewari toon kanɗo tilade gollede nder nduɗo lewru uttu ndu e kañe ɗum no joƴingol yimɓele kartanaɓe golleji ɗi. Nden noon min taki wiide kala ko haala ko gollama
bien suivi par les faits et les actes.
E lewi kanko ministre sola saɓe leydi France o hono fewde e l'armée Mali fanda fedde barkan de latoto faaba fewde e guɓal dental sorasaɓe leyɗe G5 Sahel ɗe.
L'opération Barkhane
fanda fedde barkan yo faabade sollasaɓe leydi Mali ɓe. Noon ɗum ɗum latanto banggal guɓal dental sollasaɓe kangal juɗinede e fuɗɗude golleji ɗi no yawiri. Mi faccitina oɗo kabaru saabi sawto min taki wiide yimɓele an mina wiide garangal ngal ɗo dental ngal na yedda immadaraji barkan ɗi. Nden noon mi hollitanɓe wiide immaɗe fedde barkan nde yo faaba fewde e sollasaɓe leydi Mali ɓe.
En soutien des forces armées maliennes
millioji temedere nayyi kalisi euro ngoni ɗi guɓal G5 Sahel ngal hasindini. Wakkati juni o millioji temedere tan ngoni keɓaɗi. Florence Parly holliti wiide karutal pabotoɓe ɓe hani huncande hoore ko heddi ko faa ha lewi makko golleji landinal ngal ɗo karutal puɗɗi jaati.
Les travaux en effet sont en cours d'abord
imma daraja ɗa nguudi yalla kasindina ɗe naɓɓede faamede huncanede hoore. Bangi goɗɗo ɗum yo hollitinde pabotoɓe ɓe wattande hakkille imma daraji ɗi leyɗe G5 Sahel ɗe jaati gaɗani koye mum en. Minen e gollidoɓe amen leydi Allemagne ɓe ɓami aadi wadde imadaraji banggal huncande hoore landal ngal ɗo karutal
pabotoɓeɓe.
So kabaru hayfagol gaɗagol fewde e fedde barkan banggal baasi ibiɗo hakkude guɓe kaptoje ɗe nder ɓaɗade ngallure kidal nde ministre holliti wiide gonga wala hen. Kala wattu moɗum hasindina fedde barkan waɗan faaba fewde e manggal paɗe en leydi Mali ɓe.
Sekirab so ngabbirdo bemal ami andegal oɗo mbaynitiri toon mi joji moɗon noon dimi dow ɗiɗo numéro ji ɗi tawami dow répondeur kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. No kaldal e kawral ngal hani tabirede ley leydi meɗen ndi tiɗallaji ana gondi e matede ley hen. Noon kanko ɗum woni keɗaɗo fedde Nations Unies ley leydi meɗen ndi hollitiri wiɗe Mohamed Saleh Anadif. Le majjo wi ko laati sababu muɗum ɗum woni ko guɓe ɗe memidirnoɗe ha leydi meɗen ley ko ƴaɓɓino ko ɗum e tawede fo wiyaɓe gondi e wadde dow hen immadaraji faaɓe ƴewto wattu jono yalla hono ɗiɗo iblisaji kani lelirade ɓe ƴewtode kaldale kawral ngal no hani jokkitirede. Keɗe ko mo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
C'est une vérité. C'est une vérité qu'aujourd'hui
gonga jaati sikki wala feewi wakkati joni o eɗen jogui tiɗallaji kewɗi kamɓeɗen gondi miijade hono foof huncande hoore kabar muɗum no fewiri. Fay goto hana bonnude oɗo jikke mo talkuru signalu ndu sawbini ɓuuri foof ɓiɓɓe leydi Mali ɓe ɗumo sifa wara hoore noon. Nden noon mi waɗan noddagu fewde e kala o cawreɗen andani wiide fay goto wawa biltorude kaɓorɗe tiɗallaji ɗi leydi Mali ndi jogui wakkati joni o. Kaldal tan wawi biltude ɗum miijoji kewɗi goni karuntinaɗi nder talkuru kawral Alger ngal. Nden noon ko ɓuuri moƴƴude no nawtorɗen miijoji lobbi gundi e holare fay so tama ndedo holare wala fi wakat jun o miden gundi e wartude de sede sede imade amen minen kay yu fabaade so na dun buri fuf yu bibbe leedi mali be kani hun jande hore tafun hewtugul jam e deejer
doit être l'œuvre d'abord des maliens
les nations unies de dum wonno fed etats-unis de wadto jon o be koliti mettima be ko basiji di yimmi hakkunde gube cinnede kaldal e kawrangal les communiqués be ngadi no dango feude gede de futtino darna dido basiji ko yaawi dewa sar yaaji no adunaara Allah ndu wori fedde no gay e jun joy berde police ngabe leledi meddindi de yalti kenyan be koliti wir ko yaata police ngabe jenginaabe uyna didom e temedre chapade jottom goni hakkunde mabbe commissaire ngabe sappo e jeegom anale hen kanyen dun be nuddata inspecteur ngabe dun janiyom anale hen fa hande hakkunde be do yimbel be biro belen temedido e noga e taton kanyen goni hakkunde mabbe koni faana mudu fab joto yalla hono denago hani wartirde leledi ndi kede kanko general brigade nuddata Salif Traoré kanko ministre communido kabaru ndena gule leedi ndidu ko mo sifido hen do foccitango mumini sendebu
Lulata to sababu yirwinde pelle ame kanye jo inde pelle kese min jangini inspecteur 1 e commissaire 1 sedadu lunata le yirwin gol golleji ame bangal gollobe tafu miden jogi saria hejo ndenagu watado joni miden domi almusadaji mo arani kambarmu min bawa bamde be jalti joni yo arande min jangina yor o jama min garan jo inde dabari bamde be e golle miden danda e bibbe leedindi patti ben no e bamgol golle mabbe be dala kumani be mu wada golle de no fucciri le sariyaji mo kanye be nabbe to ben kani tawe jama o wada hen hun kom min taykitike adadu police 1 la fam kayim ele ujunaji dido jaltube joni dun tan nafata ana hani lamu o bama yimbele hitane fu faabe gollidal e bibbe leedindi yalla holare ana warta hakkune mabbe e police be pama be dun kanye ben jafa be so golleji mabbe focce mi den dalde mabbe be ballami foccinde golleji
le signal pour qu'on les corrige
fedde humnine kabaru yirwere le lefol sa hengel be koliti wit nyaloma hande hono sariyaaji yigaay di ngori le leedi meden di dum waawa nafudo dum woni yimbe le gombe do nokkule irtetede le majjo fa hande be do yimbe le koliti wit kenya be jide député ngabe gombe le leedi di e gonde famminde den tinno jewtono sariyaaji di ngori le leedi meden di kede kanko no dirte chemoko Suleiman Sangaro kanko woni kuminido kabar di do golleji le lefol sa hengel ko mo sifido hen do facci tango Muhammadu Samaseku
nous avons agir sur différents éléments
kinni ko heewi ka yo bangal nafakaaji lamu o lamorre de e bibbe leedindi rentindi dido golliji fuf yaata tiagal hun tangulo hore kudde kewde kudde hono kabaru hawaluji e kebe leedindi e kanya golliji puccudi so on tayki seeden kabaru golliji yaaji leedidi di jaata tiagal halku gol laddiji ko buri hewde ka jettan ngoni ton idum holita wiide golliji demmal bawataake dawrede ton kabaru jande dun beedan tidude sabi kala wattu mo gollirde humaninde yigaaji leedi jo manukku adadu jama gonde on don nukku soto cili kewdi janginirde de kejata yimbe sabu hewbe jahan ton dartodi golle adadu kasindine de fuf beydoto kamar dun min kunjani hore de do kulle fuf denno so hono de do gullide ngari nukku tan jogla mudun latta ko fe hunde yafunde
que kain min vient c'est tout ça qui est perturbé
wolitinde wiide yogay dum woni yimbe la njaabe yewtere wonnonde wadde to abidjoto yewtere yetto berde dum wonono leedele kaloje dengal france koore debbe kollitiwide fiobe balombe fa yetto yo hono jimo wobe kollitiwide kani e baawa wartude leedi malni soni kebam di woji micite dem wiide dum won altiner jabbinonde wakande bi wonnoto abidjoto de karma be goto kani yeso yanito e neddo goto be bi dum latik sababu du so odo neddo heddi le hen kambe gonnobe le mobingel be du yama won neddo mabbe barmudo le hen ka dun etawede fu yoga jamar de ka jabi dum won natude mobilaji di won gartube mabbe ila kenyan do bomako do
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
kraabe njurne den jelle do ne les réseaux ngaji meden di en jor toto on do yoro do yamfoyila do non kollitirte wiide be bihi wattu jono do on fesugol yimbe gol fuddi ton illa altiner debbe non debbe kani fesu ton ko yar suka buna chapan toto e taton koni faana mudu faabe de yalla hono be kani teedirade nyaw bu ballo gordo tobe jewtodo suka wonbe ton be di tem dara fu chapan din janam kebe fesseton gol do fesugol timmalle nay lewru utundu Surute ngardam faado gawodo be bi mobilaji tati le societe ngaji don bani tilem si kani sonefo li tan wede won yimbe le dido bombe sumbu kani pali dido mobilaji altiner debbe non de nokko an woddire gosi ko yaata kilo ngaji holi tan wede be teti jamarnde kala ko be tawi e juude muudo en fu be poyi kidum wala fu ko njoppe e juude muudo en sekiraabe do kaddata nyalaw mo hande kabaruji meede dimi jotti o sanne hedaade hejo jamen holi tinde wede studio tamani do wala fu ko ni faana ameso nokko de on do kabaruji de fulfulde kala tawa do mo min toñi fottino ya fo mi wona dum wonono immaade amen de kay holli tindi wi faande kedde hedaade do e seeda yotre meden de ana woti